kikacha na mkeka. Kaenda fia ojo lepa. Sijavamia kwenye lecture. Caribbean reggae nature. Pure weedy, na kuwa bigi, na shesho yeah. Mana midaya kupemesa. Dear forever mi wasa yeah. How remix on the this one. Missi dile, missi dile yeah. Yesi kuzile. Missi dile yeah. Yesi kuzile. Na missi dile. Tuna silly mission, silly mission. Silly mission, silly mission. Tuna silly mission, silly mission. Silly mission, silly mission. Peace kama rasta. Pamba ni yanganga ni ya faster. Badaye tunangata. Wana wana Africa definer. Ataki keti zo kodi ni minor. Kitu pechaka era kunase. Kibao kata kwa minata. Kuwa bigi na sheshoge. Mana midaya kupemesa. Dear forever mi wasa yeah. How remix on the this one. Missi dile, missi dile yeah. Esikuzile, misidile, esikuzile, na misidile. Tuna silly mission, silly mission, silly mission, silly mission. Tuna silly mission, silly mission, silly mission, silly mission.
255, beyond key, beyond sound, yeah, I got. We'll be right back.